majituna. Wala intuko majituna. Majituna.
Who's got the keys to the city? Kuja na magwash, minta kuja na magali. Bin pitishia mwenye kiti. Setu ni kubash, tuki madani mayadi. Beat ina sound na nifiti. Hakuna kulala, situko juu ya maji. Drinks ina come na ni mingi. Tunalipa cash bag imeja na maganja. Body hot like fever, burn like sativa. Tukiwa club wanageuka giver. Pewa zote kisha waleje bill. Mina tembea na tap maji mwagia.
Leo hakuna kulala, ni maji kwa wingi. Leo hakuna kulala,
mina tembea na tap maji mwagia. Liver
hydrate, hydrate, hydrate. Tunataka maji tuna hydrate, hydrate, hydrate. Wala hitu kwa maji tuna hydrate, hydrate, hydrate. Tunakata maji tuna hydrate, hydrate, hydrate. Wala hitu kwa maji tuna weleza, weleza. Vile na wabeba, na wabeba. Weleza, weleza. Vile na tingika vibrator. Weleza, weleza. Vile na wabeba, na wabeba. Weleza, weleza. Vile na tingika, tingika.
Hizo drinks ikifika zitu bambe. Naanza kufloss inafanya nijigambe. I'm sorry nikiudhi Johnny Same. Kuna kulalo kutu natoka mande. Sibasi viuno vigande. Fika kwa flow uneza shuka mini pande. Kuja na mo uneza fika zitu tambe. Body hot like fever, burn like sativa. Tukiwa club wanageuka giver. Pewa zote kisha waleje bill. Mina tembea na tap maji mwagia.
Leo hakuna kulala, ni maji kwa wingi. Leo hakuna kulala,
mina tembea na tap maji mwagia. Liver
hydrate, hydrate, hydrate. Tunakata maji tuna hydrate, hydrate, hydrate. Wala hitu kwa maji tuna hydrate, hydrate, hydrate. Tunakata maji tuna hydrate, hydrate, hydrate. Wala hitu kwa maji tuna, maji tuna. 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 Wala hitu kwa maji tuna.